Anza vizuri uzuri. Sindio? Usipojikubali wewe hakuna atakaye kukubali. Mambo yako jikubali ili ukubalike. Jipende upendeke.
Love yourself.
Jiamini uaminiwe.
Trust yourself.
Jifurahie ufurahiwe.
Rejoice on yourself to be delighted with other people.
Hakuna watu anielewi. Naomba kama jirani yako.
There are people they don't understand me. If your neighbor.
Mnaelewana au hamuelewani? Mshike mkono.
Hold the hands your neighbor.
Mwambie.
And tell your neighbor.
Hata usiponipenda najipenda mwenyewe.
Even you don't love me, I love myself.
Hata usiponisalimia najisalimia mwenyewe.
Even if you won't greet me, I'll greet myself.
Mwambie hata usiponisifia nimejisifia tayari kutoka nyumbani.
Don't praise me, I've already praised myself at home.
Mwambie tena hata usiponikaribisha najikaribisha mwenyewe.
If you don't welcome me, I'll welcome myself.
Hiyo ni njia ya kuondoa hali ya kukosa furaha.
That is the way of removing
the. Jikubali kabla watu waje kukubali.
Of lacking joy, accept yourself before others have accepted you.
Wewe unatoka nyumbani kwako unataka mtandao akwambie unapendeza.
You leave your home and you
want. Jiambie kabla hajakwambia.
That you look good. Tell yourself before.
Jiangalie kwenye kioo.
Look at yourself in the mirror and say you are okay.
Hakuna kama wewe.
There is no one like you.
Na ni kweli hakuna kama wewe.
And it's true, there is no one like you.
Sema mama. Biashara yako.
Your business.
Usisubiri mteja aje anunue.
Do not wait for the customer.
Shetani akwambia hakuna wateja, mwambie mteja kwanza ni mimi.
If Satan tells you there is no customer,
toka rudi nunua. Chukua hela weka kwenye biashara. Kaa hapo.
Come out, go out, buy and then go back to this to this.
Kama watu wakutembelei useme wapendwa nitembelei. Amka asubuhi nyumbani kwako.
Wake up in the morning.
Mjibu shetani kwa vitendo. Sema amen.
Answer Satan with actions.
Toka kidogo rudi mwambie nimejitembelea niko sawa.
Go out and say I visited myself, I'm okay.
Kusubiri watu wakusifie.
If you wait people to praise.
Watakuvunja moyo mpaka utashindwa kutembea.
They will break your heart, you will never even feel to walk.
Leo wanakuambia ufai, kesho wazao unafaa. Leo wanakuambia umekonda, kesho wazao umenenepa umezidisha.
Today they are telling you that you are so skinny.
Na ukikonda hawakuelewi. Ukinenepa hawakuelewi.
If you go slender they complain and if when you go fat they also complain.
Uwe unavyotaka kuwa.
Just be wherever you want to
be. Utafanikiwa.
You'll prosper, yes.
Kwa Yesu yote yanawezekana.